dajimsafi.com.
Chokufumba, tole kufumbua Nika jikutage shimo latewa Walengu shima
Shimo latewa
Sanchezo shima
Shimo latewa
Nkupa shima
Shimo latewa
Laruma shima
Shimo latewa
Tewa latewa Nikama shule sumo helewa Ndugu zetu kote majela Wengine keso mesingiziwa Ona na jai na dote sajela no maso Irindi piri nishire kikomando Matete tizo ndio juhe ndugu za kawa Asante rama msomi popote ripo La uchapa mwelo, sengo madro Kamele jala sifati na fataya leo Marage mdundiko Ugali uji, vyote vina mfuniko Chunga ulipo, ukijichanganya wenza kwa tokweka jiko Macho kufumba, tole kufumbua Lika jiko taga shimo latewa Walengu shima,
shimo latewa
Sanchezo shima,
shimo latewa
Nkupa shima,
shimo latewa
Laruma shima,
shimo latewa
Segerea, Lindela, I love you, mama.
Pakua ngoma kali kutoka kwa dajimsafi.com.